trap.
Chitoyeti chaya we kulipe holiday. Tivini sache vantu vijava madukute. Veti chaya we kulipe holiday. Tivini sache vantu vijava madukute. Dukute, vina dukute. Tivini sache vantu vijava madukute. Dukute, vina dukute. Tivini sache vantu vijava madukute. Veti chaya we kulipe holiday. Tivini sache vantu vijava madukute. Dukute. Veti chaya we kulipe holiday. Tivini sache vantu vijava madukute. Dukute. Vina dukute. Tivini sache vantu vijava madukute. Dukute. Vina dukute. Tivini sache vantu vijava madukute.
You gonna have a good day. The song is just for you to play. Vama hala vina sila. Now I'm rapping for the pay. Vela vesi ya chikata mbeka chabe dukute. Anso uka vina nyimbo uza vela guduche. Na magelo valipe valizi lapo dukute. Ring it on ya gelo wako. You can check ni dukute. Na maheta fuluche. Rapuno zonda dukute. I make you booty shaky shaky. Monga chechi wukue. Na gelo ni muuza ati arapukute. Sunga mvere vele. Ni kamba ndawa ni chitunduche. No siku alipea pundi lapo dugude. Na vanzake wa mufunza ni vichani dugude. Ati nyimbo ya chikata vae vina mabebe. Ii nyimbo niyo vina na madumbo dugude. Mafela wa muzedi wonse wa kubogade. Niziva peo lili uivela dugude. Dugude, vina dugude. Tivini lapo dance na madumbo dugude. Dugude, vina dugude. Manyimbo ya madansi aja ya madugude.
Veti chaya we kulipe holiday. Tivini sache vantu vijava madukute. Dukute. Veti chaya we kulipe holiday. Tivini sache vantu vijava madukute. Dukute. Vina dukute. Tivini sache vantu vijava madukute. Dukute. Vina dukute. Tivini sache vantu vijava madukute. Veti chaya we kulipe holiday. Tivini sache vantu vijava madukute. Dukute. Veti chaya we kulipe holiday. Tivini sache vantu vijava madukute. Dukute. Vina dukute. Tivini sache vantu vijava madukute.
It was just a funny day. Anso yenze Saturday. Nezo choka boga day. No peza gelo ati he. She smiled at me and told me that I'm loving dukute. Kulikonse kwe aenda vangoliza dukute. Na mubasi mwe achoke lavaliza dukute. Conductor gwe sandrama pototela dukute. Manyimbo ye uchaya Stephanie akaliche. Uvini sacha be vantu vijava madukute. Vakali bogona wonse vangoliza dukute. My DJ kulikonse vangoliza dukute. Shout out to Swice for nipangila mento ya dukute. Nava trap for mix avenzo mvela guduche. HRI in the building wango funda dukute. JB Jones man I see you all vina dukute. Never snapsy she doubles vina dukute. Jerry Jerry Jebs dukute. JD dukute. LSK Thug dukute. Monster Guys dukute. Mwapakisa dukute. Hashtag dukute. See you well dukute. Trippy Kid of the Year. That's how we kill him the best boy.
ZambiMusicBlog.co
Rah.